ya kwa taka nacha abajia wa furume wewe katino njagarurabe ilawe kanya.
And you see the umbrella?
Ya munga ambula angira umbrella.
Take it.
Njagaru kwate wewe.
Take it.
Kwata u umbrella mu rodi najivaka kukuita na kwata nachara.
Man in a blue suit.
Urabo msajia yamba de blue suit. Agena sura briefcase mulimwe mifana nyivyo. Rodi briefcase negwa mulimwe mifana nyivyo ya rodi. Katunda watu sigara ngotambura.
You see a woman in a brown dress.
Walwo mukaza yamba de sete echimyufu. Uyo mukaza akumanyi tomutunulira.
In here.
Imidira wanene. Nibayita banono batalisho kuchinga kaka fokona. Wumuna nachara mubulira ebintu. Ibiba bigeno tuka munda chikanga satu ba mukaga. Wekani, ya sumurukeza kula la chechi genu tuka umasu.
Wait.
Ya tuke bali na mga msoko imirire.
You see the balloon man?
Urabu msajia kute baruni. Anti ye. Agelo kuza masu msaha mrengera. Tose guka sikala wanu wetu imirire.
Wait.
Imiri ya tose guka. Bariba kuatakubo kuta bali ukwekanya. Anti ya basajia bagenda tulava. Ya mga machimu imirira. Tose guka imirira.
Wait.
Imirira.
Wait.
Imirira.
Kati
omusawa baruni atambula waluwa mkazi ya jano mwana omukazi na yagala agule kubaruni wagula kubaruni wabaruni ya imi ya nasiki izabalika tebasura kula abano wame nacha yuridi ya badi ya kila vieda mbwesi wachigeno kubela.
God, Ramos, take these and everyone else follow me, let's go.
Chababa sabata nikuwa kusana abasi kadeba mkubedili muhiteo. Nibata ambula. Ya kuwata kanacha. Gweto kuwata kubo kudaka mkazi zibawu ya chisegede da. Ya chisegede chova mbwezi. Uriomu wala alaba future. Katibabage tuke bari. Wai tumulenge de yuna agenda. Katibabage mba furumene mabega.
Please, have you got a coin?
Drop some.
Uyumusaja soko msuli de vinosu wansi. Tobiteka mgalo biteke wansi.
Have you put it
in? Na samgale, tobiteka mga wabiteke wansi.
Amen.
Kachugende.
Lord.
Nibajitao. Unuyaji alondevi nusu. Kumbe. Kano webaji. Batu kila kono nebate guka. Juhia ya mkami ya kuatema mvuli. Bage nofuru mewelu ngekuwa ya urede ya badia tanisedo kutonya. Bulimutu wakutema mvuli. Rodi na yekwe kujayo mvuli. Banubaga yotuke bali okwe kanya. Juhia nisiyo ne kutema mvuli na yako atidemu mvuli. Cheers.